Elisha Production.
Gato Youth Song, Lord as a crew entertainment. Daddy Geno King is a representing long side lesati. This time sin. Feeling this rhythm order several times. Watch out for this. We need the maximum respect. And this are you the now. Ewa keyo tuvera banyivu. We don't look amubara tuvaba sanyufu.
Tuvera banyivu. We don't look amuchipara tuvaba sanyufu.
Ewa keyo tuvera banyivu. We don't look amubara tuvaba sanyufu.
Tuvera banyivu. We don't look amuchipara tuvaba sanyufu.
We don't go for nantono. Situation nyingi ndio kutono. Sebingi tuamuzwire ku. Tusachula vipare vya nanini salaku. Eno mugeto titu baba nyingi. Tusanyuka molo bidobo ze vingi. Walai bitulu maringi. Ekisanti bitulu mabangi. Walire seta ya corona. Tatu vanyika timu baona. Aba londa wagona zala. Ebala nebidula ne mwikala. Abandi boba kola. Itu sinika mpesa bafala. Chepa vatu vanyiki. Ewa keyo tuvera banyivu. We don't look at Mubara tuva basanyufu.
Tuvera banyivu. We don't look at Mubara tuva basanyufu.
Ewa keyo tuvera banyivu. We don't look at Mubara tuva basanyufu.
Tuvera banyivu. We don't look at Mubara tuva basanyufu.
Listen. Ategera vyo njokera teka yo fulaga. Bakuisa umeme kawa ya pulaga. Kamba kuwe chikoma sase mchataga. Jikiale wana flow hot wano hana bro. Weni gyale wana slow bukule sawayo. Mamani gyade duwaka niga parade. Mindoka intuoka shikare wana prova.
Yakute
yakute.
Dabe bada yakute
yakute.
Bate mwino bakete
bakete.
Bakayi watamite. Webewe kochi mani pera garu kaida. Babu siri funga simanyi spider. Neta timi na tradition ja broda. Wadega uli jimu chikira muoda. Kusia pala mama bula mu. Uli chakuma jango la kato vute mu. Minata dee reza tiwi ya mada. Jeno kiki wizardi kusnoda.
Nato!
Ewa keyo tuvera banyivu. Wedo tuka mubara tuva basanyufu.
Tuvera banyivu. Wedo tuka mchipara tuva basanyufu.
Ewa keyo tuvera banyivu. Wedo tuka mubara tuva basanyufu.
Tuvera banyivu. Wedo tuka mchipara tuva basanyufu.
Mwana iwe kumesitiki. Tuki mwemu tusare stressi. Kwe tusare stressi. Obolati tenyumo mudansi. Bulleti pulufu. Kitegeza tiserefu defensi. Twagumile mbeko jalo kolo defensi. Noti ya gasi wa Uganda polisi. Kwe naima koza sofosi. Enabana bari kumulasi. Naima koza sofosi. Enabana bari kumulasi.
Webewa kochi manyi pera garu kaida. Bamu siri funga si manyi spider. Neka timi na tradition ta froda. Wadenga mudi